Yeah. Two. More gang. Tumeula gang, you know what I'm saying?
Welcome to God.
Yeah. Acha nipige deal. Nilipe bill. Nitupie kuji ama Tommy Hilfiger. Ile sasa money big na you feel bitter. I'm on a kind of quiet movement. Still picture na manzika bet Shabazz the real diva. Babako na chizisha pale kati midfielder. Was na thibitisha nimewazidi fikwa. Lab na watesti wanga kwayo ding tincture. Yeah, ni unju na loops kwenye wax. Twende kazi Desperado Antonio Banderas. Dangerous to keep for the gun, remember us. Loyal to the game, moyo safi, tenderous. Nature, nasmanishi kiroboto. Maziko kwa watoto, mejaa mashiko robo. Bado mapigo nondo, damu yangu wakino nyongo. Nakula mingo choche, usiku mawindo koko. Eyo, maringo viso noko, mekwisha. Time's up now, flight yenu ili take off. Sasa ni touchdown, ziki nene tap sound. Nisha pop ounce, ambapo amchekeshi. Mnafanya raia wala fly. I keep going till I'm gone, mother. Kongando zoni pistol homie John Madaraka. Strong na mapacha doto amego missing. Niko na nigga K welewe if you don't listen. Iso Vince ni mongezi ya kimillionaire. Basata cheni siasa kumbukeni pioneers. I want a pension, cheki jinsi wanavyolia. Marijani Rajabu ameacha familia.
Ambush in the night, vita ya Benghazi. Picha yake wazi imepikwa na bepari.
Michakato ya shilingi naifanya kama Pablo. Smago na mafegi ya dichato. Na bado nipo gado na makago. Na struggle kila kona kama mafogo wa sato. Na piga dili za mamil na machizi. Tukisha maliza atusizi na wazinzi. Gang kubwa kabu kampuni ya ulinzi. Wezi wanaomba pisi, kid can kill. Beef na maliza na upanga. Ninja nimebarikiwa kiunoni na mkwasa. Ziloji madini na ngama ulanga. Usije kuiga hii utapasuka msamba. Mi mjanja sina ishu za ukanda. Sijaka kifala big brother mwampamba. Umeleta heshima Motown wametamba. Yeah. Kuwa skondi, sky bondi. Hiyo na kupromise. Sina tamaya Jax kama fisi wa kingori. Same na zoji mix watu wangu wa wambonji. Macho kama bundi kama askari wa kikurdi. Huwa siamini sana maneno ya uzushi. Spendi zile harusi za ukumbi. Jia, kitu chips bumbi. Ukicheza na mimi lazima waishwe tumbi. Minya ngausi niangalie kwa uzuni. Utachezea ukuni hisi manzese ya uzuri. Chaka la manyangumi, samaki ya mgusi. Umesha maliza hisa sama fanzi mkabugi.
Ambush in the night, vita ya Benghazi. Picha yake wazi imepikwa na bepari. Ambush in the night, vita ya Benghazi. Picha yake wazi imepikwa na bepari. Ambush in the night, vita ya Benghazi. Picha yake wazi imepikwa na bepari. Ambush in the night, vita ya Benghazi.